Ukumbusheni Bwana mwezi umeisha na hatujapata. Somebody make an appeal. Make an appeal to the Father. Make an appeal to Jehovah. Make an appeal. Umwambie baba yangu jina langu. Jina langu alijatajwa. Sijaitwa. Awaja niita my father. Awaja fikisha kile ulichowatuma. Akija fika my father. Ningali nakuhitaji. Ningali ninangojea. Roho yangu isiname. Roho yangu isiname. Jehovah ametuma na. Oh.